wamemchokoza mana, wamemchokoza mana. Kwa majina naitwa bakora we madao na bocha pa wapiza ni unawakera mikwa juu so wanayo penda chura mikwa juu flani vya mada na chief kira twende mada chapa ataki na mara ataki nuka chapa 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 moya watoto mbaka na juta chapa ataki na mara ataki nuka chapa 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 moya watoto na wakitaka ninunie
madoko
vine none noni rushie Bopenda ni chukie
Madoko
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Madoko
Na wakitaka ni nunie
Madoko
Vine noneno nirushie
Madoko
Mbona bopenda ni chukie Wani vipi Wani nini
Mungine kama mimi
Nani
Mungine kama mimi
Wani
Tupo kibao Wapo kibao Ira CEO
Nani
Mungine kama mimi
Nani
Mungine kama mimi
Wani
Tupo kibao Wapo kibao Ira CEO
Nani
Vani Wana kwa magachu
Nagera Mataka na funga midogo yao
Baraba mbaya
Nagera Nizipo choka kwetu maka kwao
Haya tunde mini chapa 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 chapa
Siki juu
Chapa chapa chapa
Kibaza mbongo
Chapa 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 chapa
Siki juu
Chapa chapa
Kibaza mbongo
Na shanga na vocheza na shabiki From TJ Digita Naona nita babalesh
Bongo
Sije kesh
Bongo
Usipime vita vita vya nguzo de pes Wana nita babalesh
Bongo
Sije kesh
Bongo
Usipime vina vina vya nguzo de pes
Na wakitaka ninunie
Madoko
Vine noneno nirushie
Madoko
Dona vopenda nichukie
Madoko
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Madoko
Na wakitaka ninunie
Madoko
Vine noneno nirushie
Madoko
Dona vopenda nichukie
Madoko
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Murioka warioka Matapiga milioka Kabla ujarusha iriko Masikiriza na wariopa Aujaipenda yo We mwanangu sexy tunye
Chapa
Na West Yalon
Chapa
Mwanangu aladini Rasta na mtaja mwisho
Chapa
Taira
Chapa
Babadula
Chapa
Weche tumasu na mwanangu tampera
Chapa
Una designer
Bongo
Igi ya sedi Na wewe
Bongo
Enedia tiso mwana
Chapa
Mwanangu alizo na
mwishidusu
tupo hapa na